This is an MUT Radio podcast.
Malambane mfethu. Good afternoon and welcome on the show.
Buti, kuhamba kanjani?
Kuhle mfethu, kuhamba kanjani?
Ngiya kuhamba kahle la kimi, ngiyabonga kakhulu ngibingelela kubalaleli be MUT Radio Station njengamanje.
Okay, awuthi ngikubone kahle mfethu, ngifuna ukubona kahle nje masikhuluma. Ehhe, sibhekane, ungacashi ngale, khamba kahle kodwa bafu.
Hayi, ngibona inkinga mfethu.
Showcase. So, asiqale ngala. Okay, this is an amazing song. Yokuqala le ngoma le uyenza noma sesikhona ingoma osizenzile before?
Ziningi mfethu, ziningi, but usually ngisebenza nabafowethu, I'm featured engomeni eyiningi
then ingoma zakho.
Yeah, then my song.
Okay, we'll get into that ukuthi ingoma ufuse usebenze nobani and all that. Asiqale la Malambane kaGogo. Why did you decide on going on with this name Malambane kaGogo? Because I know, I'm sure futhi ukuthi it's not your real name.
Yeah, that's not my real name. Okay. Malami. Usiphelelwa kaSibiya from eMkhumazi.
Oh, so, okay.
Malambane kaGogo, leli la Malambane kaGogo, we came to that name. Angisakhumbuli uChie, but there was the year la khona khona ingoma ethi Malambane uvukile.
Yeah.
Sure you remember that.
Okay.
Yeah, so uma kuphuma leyo ngoma, like everyone ngaleso sikhathi meka thola something or you thenge something entsha or ini, bewubhala
uthi Malambane uvukile. Okay.
So mina mostly mangivukile bengivuswa uGogo, so that's
issue. Okay.
Yeah,
so that's how igama lifika, and you just decided ukuthi let me just use this. Igama mhlawumbe olisebenzisa ku music kuphela noma it's igama lisetshenziswa namajita elokushini izinto ekanjalo?
Ngathini, because ngikhulele eMkhomazi but manje sengimningi la. So abantu eMkhomazi they must know ukuthi ngusiphelele bakwazi lokho, then la abangaziyo bangaze ngomusic.
So, okay.
Ngala ngaziwa ngomalambane kaGogo kuleli side la ngala, but emakhaya la ngibuya khona usiphelele.
So mawula eDurban ukephi nendawo?
Ngila eMlazi.
Oh, ukhona la eMlazi.
Yeah.
Okay, and then umusic, I mean you could have done anything. Nje iziningi izinto esingazenza. Could have done even radio. Why did you decide on umusic? Iqale phi lento yakho nomusic?
Umusic ngiqale kunomfethu ebekuthiwa uMr. Brown ngasekhaya, uhlanyala bhushu.
Okay.
Nje umusic wakhe besilalela wona mostly because uyena umuntu wokuqala wavela ukuthi hawu ngasekhaya kunomuntu owenza i-hip hop since bekunabantu bamaskandi, obaba uMbuzeni. Nje makhuluma ngomkhomazi.
Umkhomazi, yeah.
Umaskandi. So,
okay.
Saqala salalela uMr. Brown, then kwasanda sengathi nami kungenzeka kumina. Then
so Mr. Brown was doing hip hop.
Yes.
Ngaleso sikhathi. Okay.
Yes.
And then wabukela kuyena ke. That is where iqala lento leyo ukuthi okay, maybe now I can do this thing.
Ngaqala nga download ama beats, nga record efonini. Kwahamba omunye mfethu waba ne studio, then kwangcono kwasebenzeka then.
Usakhumbula ukuthi mhlambe imuphi lo nyaka waqala ngawo, uqala nje ungena e studio u recorder, and which song mhlambe if usayikhumbula?
Unyaka wami wokuqala ngangena e-studio, I think it was 2016. Ngangena e-studio ngenza ingoma ethi Kunzima la. Angisayikhumbuli kahle yonke.
Kunzima la, but usangale eMkhomanzi at the time.
Yeah, ngangisemkhomanzi, yeah. Ngenza ingoma ethi Kunzima la ngaleso sikhathi. Ngasuka from there, cause ngangidlala ibhola, bengidlala ibhola kahle. So umusic bengiwenza nje ngaleso sikhathi mangithola isikhathi esiningi ngisichitha ebholeni.
Okay.
From leso sikhathi sonke angangenzi lutho olum music, just ukulalela kuphela ngingaya e-studio. Ukubuyela kwami e-studio, ngabuyela e-studio ngoba sengizwe umnqobi yazo ingoma ethi Konakele, then I went there for a song cover.
Konakele, that song. Yeah.
That song, yeah, ngayenza song cover yakhona.
Oh, okay. Yeah,
then ilanga sibona khona ukuthi if I can do more of music, then ngagcina ngithole lento engifuna.
2 minutes before 3 p.m. In fact, it just became one music. So, asiqhubeke. Mfana kaGogo. Malambane kaGogo. So, now, uqala ke lento music and yiphi ngoma wabona ukuthi okay ngathi yangena lento le wabona ngayo nje ukuthi okay ngathi kuyazameka ngathi izophusheka lento le because we are sure to get wayeka waphinde wabuyi
yeah that njoba ngishilo on my return ngiyenze i song cover le mnqobiyazo igonakele
igonakele
that's why ngabona khona ukuthi if nginga focus then I can do more than what I did kule yangoma because some people bebe nokuba confused ma ukuyizwe original song masulalele that song cover ube confused how fetsi kanti lengoma yakho how fetsi ngizingoma yakho kanti I know it ukuthi bengeyona bekwile yamnqobiyazo
okay
but yena ngokulalela beyitshela ukuthi him because akayazi mhlambi originally or something so that's why ngabona khona ukuthi okay na into engayenza mangingayijwayeza ukuthi ngiyacula vele nga focus kulo music okanje
okay
yeah
oh wow okay and then safika kanjani uke mhlambe waba part of a group noma ubufeaturishwa nje le ufeaturishwa kwakusukela nje ufeaturishwa until uzuyimel
yeah be I think it was 2021 ngahlangana namajita abenza umusic from umkhomaze midilovo bay group then ngafika e studio bathi no mfethu sicela usijoine sibe i group uzivele sisale sisebenza song so sa former i group ebe yi TWT the winning team
okay
that's where umsebenzi wami omningi ukhona then
oh
wahamba isikhathi kwaba nalezo zinto zokuthi sesiya move from emakhaya sesiyahlukana ngokuhlukana then bagcina sengiphuma ngiba yimina ke ezumalambane kagogo
so umalambane kagogo yiphi ingoma yakho ekube yona yokuqala yakho without a group noma it's this one
song. no there is a song ethi memeza
oh okay
yeah it's memeza ethi zulu umnyama uyesabeka mabe kubona bebaleka keep umkhonto behlabeka eyokuqala kuyasabeka bayakuhleka mawuhluleka bayakuzonda mawuqhubeka
sure
ungabatshela ukuthi ucabanga ungabe umthemba umuntu ngoba isitha sakho ngabe umngane leyo ngoma leyo that was my first song ngiphumile nje kwi group I decided ukuthi no hayi ngiqale ngiphansi ke manje ngizizwa ukuthi mina ngingedwa ngaphandle kokuqhamuka sengifaka ivesi yini engayenza ngiyiwani
oh wow
ngayenza imemeza yeah yona ngoma yam nje esaphumile then the rest ama song cover na verse challenges nanani
so which type of music ungathi when you are wenza ugxile kakhulu la yini what is this afropop le noma yini I'm just curious imupho music owenzayo malamba nika
ayi yabo nje ngithi most of the times ngiyaba featured find ukuthi kuzothiwa e-studio emfethu kade sagcina lana mangifika e-studio cause ngisebenzisana nabafethu abahlukahlukene
okay
mangifika e-studio kuneyingoma vele kade zenziwe sayisele mhlambe ngivese li-1 i-hook or something so mina i-beat mayimnandi on that hip-hop side
uyangena
hip-hop afro-pop what makuyi-beat emnandi nengoma ngiyithande ngezithi okay man I can do something la into engingeke ngikwazi ukuyenza yilawa amanye ama genres like ngomna khona nothi ukuthi ngeke ngikwazi but akekho umuntu osangifakile
akekho umuntu osakuchallengeile kule nto le
because ikhona ingoma yekwaito engikhona kuyona ikhona yamaskande engikhona kuyona
wow
yeah
all rounder balambane kagogo now let's get to this song because it's kind of so so shy we want to go to 20 minutes of non-stop music just after 20 past 3 malambane kagogo featuring Naledi Masthokoze qale kanjani lengoma because we am featuring Naledi tell us more ukuthi mhlambe ni umhlangane phi no Naledi nisebenze kanjani naye ukwenzeni lengoma
that song ifike nje mina e studio kukhona i beat u producer wami ubenokuthi cause uyacula afise ngimsize on some verses na ama backups nani ngimenzele lento engimenzela yona bese thi mfethu na i beat awubona ukuthi wenzani nga creator lengoma le party lethi yazi lengoma njalo mayidlala vele ngikhumbula insuku zakudala then ngase ngibuyela kudala ukuthi yipi ingoma eyidlala kudala ngingakhona ukumesha manje kwabuya lo Masthokoze lo ngase ngicela usisi sisi ngicela ungifakele lo Masthokoze ngalendlela le so ingoma izophuma by next month
oh ayika boom wow wow
by next month.
Next month, iyaphuma ingoma, ayikaphumi. First time playing it on the MUT radio. The exclusivity. No man, I love it. And masiphumile sokwazi ukuthi siyithole kanjani ingoma, siyithola kuphi nje ingoma zakho?
Right now njoba ngisho music omningi wami usalela phakathi WT but usaphila. So uma ngabe ufuna ukuzwa mina ezumalambane kaGogo but ngikwi group ke lapho uzobe sewuthose kumalambane. Uzo checka nje ithi WT the winning team yonke indawo ukhona umusic wethu. Ubuye uze ngala ukhona futhi umusic wami ezumalambane kaGogo. Mostly okwamanje ngisapusha iYouTube channel yami.
Okay.
Of which is Malambane kaGogo nje uzofica ama song covers om music holic omnqobiyazo landana. Then bese ufica nowami umsebenzi.
Mhlawumbe bethu, what are you hoping for iminyaka nje lelandelayo or even this year, because unyaka usamuntu sisaqala mfethu. And I know we cannot predict the future, but mhlawumbe yini wena esenhlizweni yakho engathi ungakuyi achieve nje abantu belalele mfethu. Mhlawumbe there's someone olalele nje ongathi I can help this guy.
Kulonyaka ngiqale iproject yami of which I think izophuma around lobo October.
Okay.
Then before October leyo project izophuma kuzoba nama singles engizowenza, but i dream yami ne goal yami enkulu ngicabanga ukuthi ngizoy achieve lapha kwi project lengishoyo.
Okay.
Isifiso sami esikhulu ukuthola umnqobiyazo.
Izinje. That's why I play this song, because I don't know man, vele ngezwe ever since uke wadlala le uke washo ukuthi wenza cover. I was looking for that song ikonakele, but I couldn't find it kwi system. I don't know what happened.
Yeah.
But ke engazothola lesiginqo, because like bro, I would love to hear into yakho nomnqobi somehow.
Nami somehow the biggest dream nje ukuhlangana nomnqobi yazo kule project abe khona. Then amanye ama artists siyawafisa cause sukuzwe say lo mfethu dope.
Yeah.
But mina okwamanje ngisamile kumnqobi yazo. Abanye abafethu ngizobazama cause kenzeke ukuthi uyazama kungalungi, then I won't mind, but umnqobi mfethu.
Ah, let's go. Let's hope ukuthi mfethu uzomthola umbuyazi na kanjani nihlale nibone thini nihlanganisana niphuma nani. I wish you all the best buff. Nothing but the best mfethu. This is amazing. Yabona you are the second artist elethwe ilomchita lo kade sikhuluma ngayo. Is your manager uyini? Yeah, sort of. But I like intobaza nayo nabo. They are bakhiphiza ama artists no ngibona ukuthi I know. Yabona la, this is real quality. Yabo.
Yeah.
You can say umuntu is upcoming artist until you listen to ingoma yakho nje. No. Asisakhulumi ngo upcoming manje. This is like a real deal, yabo. So I like this quality kuntswepo fethu. I wish you nothing but the best. Uqhubeke no music yakho. Tsesoyithola kuphi ngoba masithokoze
definitely. Ma usuphumile nje uzophuma yonke indawo, tholakala yonke indawo, ngiyomemezela futhi kuzwakala.
Kuzwakala futhi mfowethu. And on the socials sikuthola ngoba utholakala
uma ufuna nje Malambane kaGogo ku simple. On Facebook it's Malambane kaGogo _KZN. On TikTok, Instagram, yonke indawo actually Malambane kaGogo _KZN. Lapha ku YouTube uzongithola as Malambane kaGogo nazo zonke lezi zinye indawo zom music.
Mfethu, thank you so much for joining us ku MUT Radio. Really appreciate having you la.
Yabonga kakhulu mfethu.
Malambane kaGogo na Lady T masithokoze.
This is a MUT Radio podcast.